yamde joyi no wittori min taji capanɗe tati dande studio kala ngu kettiɗiɗon kibaruji moɗon e fulfulde Omar Hamma jangatto do masinaji Issa Lawali nani koye kibaruji meɗen. Eni mbiyen fedde latoɓe bal meɗen Niger wiyeteɓe Aprim, latoɓe bal nde leydi mumen kenga non latol bal naati hakkunde mum eɓe Algérie to latode bal feccere ko hantoɗe ɗon toɓe Algérie keeɓi jamaku dow mabɓe. Min gartana on dow majjum sigila moɓol dewti e tariki ko ɗamgal laara ɓuuri hande subana woni ko ɗum fuɗɗa ɗo nder ñame on nanan ko mawɗo jangirde université on fammini. Nonni yewtere meɗen pindin hande yatana ha loa batte Allah e rafi ndenagu ngu ɗum e woni basi ko ɗum waddi harto arzuku nder département mo Bankilar. Kori jamirtemo yerno kalirnoɗe nder koye kibaruji meɗen mbiyen kengan atalata noon ko fedde latoɓe bal meɗen Niger wiyetede Mena Aprim latol bal naati cakamu e fedde nde Algérie wiyeteɓe Fenek. Noni toɓe gatti Mena Aprim meɗen didi joyi e ɓolum kanjum waɗi ni mbiyen nde fedde nde Haruna Dulla ardi ekkintinol muɗum mawde tati lewru février garo woni ko fiidoyteɓe Madagascar kolati Senegal kamɓe itti ɗum. Salamat Kadiri yehi hande subana yettude ɓiɓɓe leydi Niger yiɗuɓe lattol bal famminirɓe hanoni
no woodi yoppitere kamɓe lotoɓe bal e koye mabɓe woodi ɓe jacciti sanne tawadu e leydi ndi ɓe lattiɗi bal on tomum to hono ɓe goni no tawa himɓe waɗa fa ƴeewa bal on ndu konda haala himɓe ujunaji capanɗe nayi on ko naati hen nokkudu konda no fala dow ɗon enda nokkur to bal on latte ɗon fondintanama himɓe Algérie ɓe no yirri ni ɗum fo waddi ko mena on ɓe gatta biiji joyyi ɓe gatta fe gotel ka noon woni ɗum wala ko ɗum yoppito gam aljumaɗa raddu en lato am bal on endan tewten nokku tataɓo
la troisième place.
Moi je dis qu'on s'est laissé faire et on
min mi do wi'a ko min jolbinnino min tittinkinaki fodde no haniri de hana non dem min keɓanno jalorgal do mabɓe min gattanani holare amin sanne dow komin en ñeñi amma komin mbiya koye amin kan woni jama are leydi ndin enden fuu no jokki kaɗa amin ñamay yaade sender fa yetto difa himɓe fuu no gatti gokka no mbiya komin keɓan jalorgal
hannden subana o noon ɗo nder ñamey ɗum fuɗɗi sigila moɓude dewte e tarikiji mbindaɗi ɗo nder Niger to fannu jande laara ɓuure ko wiite a jami to jangirde université Abdul Momine mo ñamey professeur Mamadou Saydou don kawjiɗo nde jangirde nani ko wirafi ka a terdo majju.
Il s'agit de développer
ko hiɗa waɗede kan woni moɓude dewte e tarikiji bindaɗi illa ko ɓooyi ɗo enden leydi Niger a jami odu ɓaleeri e masse arabure kan nawtorte batakiol winde na tariki winde nder ɗemle meɗen dewte e batakiji bindiraɗe a jami odu tariki fina tawa e ande himɓe denno no heɓo nder majji denno dow ɗerol dewte e batakiji ɗi enden ɓura windede hannden kulle jamani kese keɓake iri ordinateur e ko nandi titta joom en ande luggi ɗiɗɗe e waɗanɓe ƴewtinakiji dow a jami o enden durwa nawtorade are kese ɗe enden duro du fa hande heɓude laabi ɗi cembinɗina bindi a jami di enden ande ndi
nawtoredu.
Nonni mbiyen subana alarba mo hannden onon faale yamde jeɗɗi e mintaji capanɗe tati noon ngolu hiite ummi ley bangere dilaram ɗiɗaɓo tongel ngemi ɗum ɗo mbiyen cuuɗi kewɗi kanƴum woni ko ɗum woli hawtade e guineji dabbaji yottade ceede laɓɗe Hajara e Mamman Buniya fottuɓe ko ngel ngolu hiite nani ko wi Abdoulla Mayne dow majju.
Kayama naji kimu bulu gadon gu enda me keba wurtinoide bafu minen tan kebi wurtade se kaddule kumen orni min mi sella mi do fukki non sai nan mi idu wulla koda burto yimi gimi gulgu enda nangi alla ni waddi dum bale kewde guli
mina de diyawa ne saka
ko bora de sede muti
gulgu ni sai min biya yettore alla kanni waddi ko ko mi ummi hendu no wodi miden tefa nyifude gulgu enda ton to wondirabe am yaade yesu sai gu be amin jonkay neɗɗo fuu waɗi ko tettina hoore mum ɓaale amin fuu ɓuli wala komin keɓi wurtinde nder majji baceɗe ɗe himɓe gon kalfini kam ɓuli mi anda du dimmo majji foti miɗen kajani hannden balla gam yaasi min goni min ngala du bakomin cuddoro cukaɓe du no gondi he amin
chaka altine warde atalata onon don der nyamay dum wadi batu jooda kalen do filla sigilaki hi jore don der ni shar dum don golirde hore jo ministre be om segele dum do ballaga ko ho fedde hawjinde filla sigilaki jaki hi jore umara hasan mani artido dental agency ji e syndicat kaji filla jaki jore umara nani ko wi adama dawaki do maj
à l'unanimité nous avons insisté sur le transport
min poti do adol himbe yara hijju wartirabe der majundu min yami gomnati hollamin kampaniji lanaji piroji e leydi saudiya yardori him dum walliram min bawa andude cede hijju hikkade anda yehobe ben jare der wakati modum hani de hijju on enden timmidum be gartire jam e sew den didabel mum min kali do wadande hijjotobe be enda ekkintinoje e dotirde be leydi saudiya ko watta be keba berirde lobbe be nyaama be jara dun jewata ko hu amma miden gidi ko ho watta hitere do majju miden gidi ko ho yawna golle mun de enda ko watta himbe bawa andude cede hijju hitani hikkade enda
musa si prendre a temps
nani mbiyam fi rafke jarande nago tawado der parka mo double v on don be doro yeso gambatti alla e pelle fellobe tawade der ono ko dum do taykaki nonki kere crisis group international wadi wurtini e hollude dum woni fedde leede duniya rawjinde filla jonde bibbe adama be kengan don der nyame nonni docteur ibrahim yaya gado taykaki der de fedde nani ko wi asuman china
les jihadistes si sont
jihadistes be ko be ngari fu be jodda akina le park on don wonto be ngadi jaajorre mabbe dum won don be sigiloto golle fu de be ngatto dem be nat le de enda be kinno e be birgita kulle dem fu be china himbe tabdo enda be du sey tokka ko be jiddum do lawol no be jirdi nani e hore mudum to joni jologo mabbe le park enda dum wadan rafi de nagu der le tatde fu tawi ne kaydu on le de no gonno no dari gam batte alla e reenugol park o illum kambe jihadistes be natay don be ndena parko e ko taa der mudum fu joni kasena ko jaadise be gardu fa hande be dari ko to tay parko e ko fiili dum fu rena ke fa wodi jonno be jiddu kase be gada hawju lobbo yaade e parko e enda nenno dum wadi ko min gadi yewtaru ndudo gam batte min paama ko heba wadede ciagal ton e do fi ko rento nokkunde ko yartu dum yeso nonno du fa hande min dar laabi jojjinaade gam batte hono parko heba reno fa woda kasena e ko way wadede yaade yeso
notre park toute sa reputation voilà
noni mbiyam ɓiɓɓe wuro région di faylu nder duuɓi kemme ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi noon rafke ƴorande nago fuɗɗi torrude ɓe kamɓe bonondaji ndiyam misali ko mbiyeten cofol koma dugu yoɓe ndenne e lawol ngol ni mbiyen laabi fuu kanɗi hoƴama gam fuɗɗude golleji fi arzuku nder nokkure nde caggal coƴƴitaki ndiyam cofol koma dugu yoɓe ngol yeru no ismane yunus gouverneur région di fon faminir moctar hamadou
les autres de la commune du cours
ndiam chofol ko madugu wari beyti do bonondaji ndiam dungu ko wanno dum endan ko ndiam dan wardu dan nati der gese nati no kuje to deme nati de konno no kuje durande fu bonnini du fa heewi ko ndiam dan wurti joni dum endan himbe taabe do endan be e kem fa be cojjo e golle mabbe dum wonno deme ko be kaldo be ngaddo endan mine ko ami ngatnam be juude be ngaddan deme jarantede sabu no kuide endan no wada pavron no waddu kondan kamanaaje fa woda tagal majjundu garangal horeji sogey leydi niger lak chatto enda wadi denago ande hedde Niger do don du walli nangobe liji kabe ngada golle mudun en jonno sa yeyi hande difa atama liji kecce ne heewi sanne dun no holla ke nokko renama fa wodi himbe don golla fa hande min doomi laabi goddi ko wallato nangobe liji keba ngada golle mudun haale no wodiri
cher de pouvoir exploiter beaucoup plus de quantité de poisson.
Transparency International no fedde leede duniyar no hawjinde tewtugol lamdi kenga non ton Berlin wurtini e hollude fonnode mudum ko wadi do leydi adunaru du misali filla jeynari nonni hitande hikande leydi Niger hebi yaadu yeso do majjum beydorade didol gotol do didi chapande tati e go wari didi chapande tati e dedem mamman wada ardido fedde leydi Niger hawdine durudol jeynari nani ko wi alamin washa.
Le Niger a progressé
Lady Niger hebi jaki yeso sedda gandubi ugenaade de no ga ego Lady Niger hebana tobbe chapande tati ego do herme dubi ugenaade de no ga edidi Lady Niger hebi tobbe chapande tati edidi do herme dun no holla ko jaki yeso hebama do golleji goddo no gade gandurwi didde e jainari bani ko hebaka no hidira idun tokki lawol bawde gade dabar yegi sembentedi gatte yeso ganta dun wade kile kewɗe ko himɓe ɓuri yidde woni heɓa diidi ɗuɗɗi dow ƴewtinaki gaɗaki. Amma hitaande hikka de leydi Niger warana leydi herme e nogay e tataɓere nder leyɗe duniya herme e capanɗe jeetati.
Non ni mbiya rewɓe Dodoria nder commune Dogonkiria département mo Doganduci no tawra caɗale harto wittinilgol rewɓe sewɓe rewɓe sawɓe yarude ɗum loko torore saba maternité maɓɓe to rewɓe ɓaynata ɗo tawa kena kiloji sappo e wuro ngo. Akara bo mballo rewɓe ndima nani ko fammini Mamman Ada dow majju.
Jemma mi noddete mi hooƴa debbo rimana kam caka jemma dow laawol mi yaara ɓe loktorore. Nde ni debbo maati ŋatawere nder jemma dow torko ara kam min dekkatamo min jaaramo loktorore faa iriya ko ɓurta kilooji jeenayi. Kile kewɗe dow laawol debbo on rimata saɗarman woodi kay. Wuro amin goo wala loktorore to rimnete. Sayni minen rewɓe wuro dimnooɓe ɓen matron en nonni minen noddete demmun iɗum woodi hoyirnam gande ni joomun rimi wuro say min kooƴa min jaara loktorore. Amma duuɓi takitiɗɗi dinkikin no warda e jeddi say min jehi loktorore. Minen kolla rewɓe jotitiɓɓen ɓe jaha eto gam minen kokki andal dow mum minen dominen pantina.
Non ni sangarten e yewtere meɗen pindinol département mo Bankilare herrana kerol hawtade e leydi Burkina Faso e Mali. Ɗum ɗo sabi mbini ko wawti gon pelle murtuɓe no gara hippitade nimɓe. O rafi ndenagu du waddi baasi harto fi arzuku département o, amma ba ko nonda nimɓe no tokkiti wadde golleji lumaku mu'enda e ko nandi e mum yeru no Haruna Aliman conseillerji cuɓaɗo nder nokku ngu famminiri Issoufou Ille wat.
Golle ɗe himɓe amin ɗo nder commune Bankilare ɓuri waɗude gam wurude na heɓa ko humtira hajuji mumen ka en goni demal durgol e lumako.
Ɗum e woni saɗormaji ɗi himɓe tawra hannen nder golle
mumɓen.
Saɗormaji ɗi himɓe gonno gi'a no kewi. Arande ni no wodi saɗornan harko darata fi rafi keƴoran hakkillo fukkimo denaku himɓe he are mumen. Rafi denaku gum kandu wonno wadda hannden ko ɗum wawa ummade nokkuje gon yehude nder goɗɗe. Sarusuji deme amin du bawa yehude darode no dungu gun enden nde toɓama himɓe awi golle mabɓe gonno jehira. Baadu ko woɗe e kulle bonnoje gese bangi nder cakantaraje goɗon wala no waɗi ko mosolo majjum heɓo dow ko yaawi. Nondu durgol gol enden dalila rafi keƴeran hakkillo fukkingo waddi ko durowo goto wawa marude ko ɓuri na'i sappo gam no waɗo o teteɗi na o diwte o dillidi. Lumaku hannden kandude en daari laawi ɗin enden fuu buni moƴƴinaka motoje ɗen enden paddama. Rafi essensi nder cakantaraje amin ɗedu kulle ɗe fuu ni nde raɓɓinol haala gaddani himɓe ƴaada. Lumaku pamaru hannden gaɗoɓe ɗum koyɗe mumen keli yaha wartaji himɓe du nder huɓere Bankilare de enɗam ɓuytiri himɓen ɗon ni no jooɗi noon bawa yehude
yaasi.
Noye ɗum waɗa ko watta himɓe cembiɗa bawa gaɗi ɓurna mumɓen nder koyirna?
Arande ni min he giiɗe am gomnati no hani tittinkinade noon ɓeyda wallirde ko watta ni denaku himɓe e are mumen heɓum nde heɓake du tabbita gam sarusuji amin ɗi enɗan ka en du bawa natude nder ci e commune amin o enɗan gaddana himɓe balla. Pelle balliroje kan en du gara wallirde ummatore amin ɗe enɗan de heɓa golle ɗe de waɗa de wawa humtude hajuji mayre. Radioji amin ɗidu miɗen giɗi pelle balliroje ɗe enɗan nangana radioji ɗi enɗan ko watta habaruji pirtol koye ɗi jottu jama'are commune amin o enɗan.
Ɗo won to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓoɗon gongu Mamman Dantani wadde ko ɗengal hawsankore kirten to jam hirti.